dedication to the one I'm always with. She's the one I dream of, girl I was meant to love. She's the one that I need, one that was meant for me. Baby, just let me know all the things in life you want. I'm giving you all of me, so we can truly be.
When kugamba gwaba singa mu butufu mba nkukina naenze gwansingira omutima gwe gwasima dabira ddala ngonsana yaddenga gwekigaana gwe gwendaba mbiroto tosekono sipoloto onyirira otukulo yakirira osalizo sikiriza kyobola bankusiiriza nabanga mugumikiriza munzikiriza n'okwesiga nzikiriza abalala nzibiriza ne racho negayirizo nfukamizawo ndayizo ngobaganya nesiga nkusuubiza okugatta bebe kukulu kuyise nga zuwena n'akazinga liyo ninkakuwa waba my daniela nze naawe ejja kuba nga happy time bera babi wange nja kunywesa bobby wine my sweetheart darling kabitse honey nkwagala nnyo okuba obulungi bwo wajula you so beautiful nandi kuyisa Cinderella naye omusingira waggulu ondetedde okkula kati nayisa kikulu buli wembeera woli mpulira ng'ali mu ggulu you so nice and sweet we bakuntwalako wagawala ya feel so sick kyobola bankola nnyo nze nga wakabi sobola okutuusako byoyagala ne weebannyonyi wankakkanya neyagala sikyayenjera sikyamagamaga siroba sikyalookeera yegwe zari yegwe desire omeremeenya toli mese toli kiyayu olinjiibwa your heart muliro fire maxinkuwa e ngamba kyoyagala kyositalina ngende nkibbe ani akuli mu mutwe mu ngambe naye mutte sobola okuba babiri muwala nze naawe
I was meant to love. She's the one that I need, one that was meant for me. Baby, just let me know all the things in life you want. I'm giving you all of me, so we can truly be.
Katimpabu we ode yokuba wali when you need me. I'll be right there, no bonetaga kumwezi. An extra mile, jajitambula okulaba nga nze nkusaka kamwenyu. Manyi nasuubizaako, nesita tukiriza ne guno mulundi gwo. Jajifiririra okuba nga conductor, buli wonaba nga driver. Oba elementi wonaba nga ovuze boda. Kuba nga you're the one, teriyo mulala serimba. Mulirwana neighbor, neri saidi ya kungamba. Kwato mukono, kwa mchifuba nyabo omponye nempewo. Yegwegwe netaga siba nena abo kukubo. Yegwe malaike taina biwa watiro. Bera janeti wangenja kubaka walata wo. Tweyagale mumubiri, mbaka mumubiri.